Ice tea. This
one, Element. Straight from JPM. Dead so different.
Yeah. 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 Poka poka. Kini kenduaya. Unupira moya. Manangu za waromia. Uketukani mitu pinyi mitu. Kari nangu. Inde mitu pinyi mitu. Kani mitu. Kani nangu. Anda nangu. Nangu ber. Kumenu. Kwa peri giri. Kumenu. Kulijunya indiri. Ihi. Kumenu. Kwa eshek nyotidi. Kumenu. Niko matano. Meri nangi beku pinyuramu. Kesh sende. Kesh sende tumungo. Niko matano. Meri nangi beku pinyuramu. Kesh sende. Kesh sende tumungo. Tumungo. Kesh sende tumungo. Tumungo. Kesh sende tumungo. Niko matano. Meri nangi beku pinyuramu. But I man never do that. Yes, hard work pay me need cash. Yes. So when you working, you working, you working, work cash. Emini, emini, emi, aim cash. Achieving, 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 achieve cash. Dreaming, 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 dream cash. If you mokin wangu plan work ndu iwe. If you send in wangu chaku meet to munge. Kani nwangu, andan wangu, nangu ber kumenu. Kwa peri giri kumenu. Kujunya indiri ii kumenu. Kwa eshe kyo tini kumenu.
I
stick on the logic. Iko matano, eri nangi be kupinyu ramu. Kesh sende, kesh sende tumungo. Iko matano, eri nangi be kupinyu ramu. Tumungo, kesh sende tumungo. Iko matano, eri nangi be kupinyu ramu. Kesh sende, kesh sende tumungo. Kena poka poka, kini kenduaya, unupira ngoya, manamu za waromia. Uketukani mitu pinyi mitu, karina inde mitu pinyi mitu, kani mitu paro. Mitirenya omaki mi cash, cash. Sawa omoki luaru jemi perike, namu peku perike, ube mitu pare cash. Wake boy upima eh, mano, macha jeke ber, namu bengi chaka la 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 la. Wake boy upima eh, mano, macha jeke ber, uniteku slinga di ijema. Straight out of JPM. Pick up on yourself, Jack White.